Government ingaita mu ministry ya evunanzibwa ku byempuliziganya wamwera n'okulungamya eggwanga evuddeyo ne yeesammula engambo ezibadde zisanse okuyitingana ku mikutu gimugattabantu nti gavumenti yaakuggyako empuliziganya oba enkozesa ya internet mu biseera by'okulonda bano bagambye nti bino ebiyitingana tebalina wadde n'akamu bwe kati gavumenti terinako ebimanyiiko bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire wali ku ssengejjero ly'amawulire erya gavumenti erya media center mu Kampala omuteesiteesi omukulu mu minisitule ey'ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde ategeezezza nti gavumenti bino naye ebiwulira biwulire era terina kyebimanyiko wadde n'asaba ne Uganda okusigala nga bakkakkamu era n'okubeera n'obwesige nti tewali kyonna kiyinza kukolebwa era nga Dr. Amina agambye nti byonna biwulirwa buwulirwa naye nga tewali kibi kigenda kukolebwa wadde okulaba nga kijja kuba ne Uganda eddembe lyabwe mu kiseera eky'okulonda.
The government has not announced or has not directed or implemented any decision to shut down the internet during the election period. Claims suggesting otherwise are false claims and are therefore misleading. Such misinformation necessarily creates fear, it undermines public confidence, and it also risks heightening tension at a critical national moment like this one.
Dr. Amina Zawedde wanawakubadde mbere najogedde ku bwatu wabula alabudde bonna abeesunze okutambuza obutambi obw'enjawulo naddala obwoleka okwekalakaasa oba okulwana n'obutali butebenkevu mu kifo ekimu ng'onoagambye teri muntu n'omu wadde omukutu gw'amawulire ogugenda okukkirizibwa okutambuza obutambi obuyinza okukuma omuliro mu bantu kyagambye kyandiviirako ate ebitundu by'eggwanga ebirala byonna okugwa mu mbeera y'emu bw'etyo.
The misuse of both traditional and digital media by political actors or individuals in pursuit of narrow interests will not be tolerated. Broadcasters and online media practitioners are reminded that live broadcasting or streamlining of riots, unlawful frustrations or violent incidents is prohibited as can escalate tensions and spread panic among the population.
Mu ngeri emu n'akulira ekitongole oba akakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ka Uganda Communications Commission Dr. Nyumbi Tembo Abdo n'ategeeza nti naye tannaba kubaako kye bafuna ku ky'okweggyako internet ng'ono asinzidde eno n'annyonnyola ku bantu oba wasuubira okufuna ebiragiro bino ng'okweggyako bw'aba tafunye ebiragiro ebyo tewali wonna wagenda kujjirako mu byampuliziganya.
Abantu abasobola okungamba nti internet eveeko nempuliriza nenkola assessment nendagira eveeko bali basatu mwe bakonsuma betuweereza muyinza okugamba abaye internet eresa obuzibu ba operators bannanyini makampani ago oba government kwabo abasatu teri yangambye mukaama oba laudile oba officially nti neeteeketeeka okugyako ki internet kati nganze sisobola kuddaano nga regulator nemba speculative ti internet egenda kola ki egenda kuvaako.